studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraabe hedibe studio Tamani oodo sa yo saki kuma do Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do di joodi maison de la presse ila bamako Salum Jora wonani en to boggi jadde to Aliou Mamane Touré, commissaire Moujao, de région Ngadji Sall, di gonno ley juude nde hollete suudu sariya cour d'appel bamako. On nangado batte bonande leydi le muudo e tagal mudun waddude e wadobe ko boni dudande kanyum e awde torra e tonyange. Baade yimbe hebnoobe torra le région Ngadji Sall di mbi beltike e majjum dardi du hono sariya donne yalla torra bebe ana totte hakkeji mu en. Honje to be yogabe ka kolliti yimbe wombe do be do torrobe lonjiti kalde faatede gol hedana wayde hebugol mabbe dole kanyum e sakade du no sukabe nattita le mabbe lamo an hani mo inde projet ngaji boyoji heedi nokkuji don do woni projet ngaji tumidi batu fuddi handen do tiida laaji kebetede bangal rende nokkuji finataa meden wattu walde le balde didi gollobe e golidi fu andinan ko golla le heejo arano fuddango du dubi nay hikka do dingenni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani commissaire Moujao Ali Mahamane Touré de region ngaji sahal di gonno e le juude de hollete sariya de yontere les sous du sariya cour d'appel bamako do on nangado batte bonande leydi le mudum e tagal mudum fu waddude e wadobe bonande dande harbaade caldi se wadadu hono barmereji awde torra e jogade kabordo walde kanyu e jabe mudum fu keddan Umar Waygalo fa bedor en fam
tagal ko avocat ngam makko be ngeli mbi wattu jonaani ngeli sariya makko bortine kanko horeejo commissaire kiddo feddino dirtene Moujao Aliou Mahamane Touré o ma hani nabedi yeso sariya le yontere warore nde o sareto to yimbele bombe sumbube charete do bomako do wattu jono anda ka nyalaani hen o hani sarede le jeddi lewru marti jabbi non du o do neddo Moujao kiddo nabama suudu sariya mawndu do bomako do wattu jono haifama wiyede o wadi bonandaji wakkati ndi tidalaaji gonno le sa haledi ndi o wadi torraji fewde e leydi ndi o wonde yimbele bombe sumbu o fihi o habbi o geddi o waddi ton waro hore o tawrama kaborde duude neddo ni tan hana tawrede kanye chondi bondi o nangama le lewru december hitane 2013 nokku no dirtedo gourmara rous Aliou Mahamane Touré o waddi no bonandaji kewdi wakande jaddin kobbe gonno le saha leydi ndi le ngalure gawonde mo wonduno e gube jaddin kobbe kanko kanno yamirore bonandaji ngade fewto e yimbele gombe tombe holitan wedo o fihi o habbi o tacci ton juud o tacci ton koyde o waddi ton war horeju du
hono bale yimbe torrabe le region ngaji sahadi wattude di gonna e le juude de kolliti beltike e le yarugol dabare hono sariya ka yeso de dardi sariya wada yalla hebbe torra ana kewta hakkeji mu en kanko yeha gamma sise wonko hadde mare mayga kedden nako Umar Waygalo faccitani en
min beltikile oɗo golle sanne sabi mine yimbelbe bonanda di ngada fewde e mudum embe min tampino hitande 2012 wala fu dulludo no dido bonanda ji ngadiri ton kanko no dirtedo Aliou Mahamane Touré o ko nanga wattu jono yo neddo Moujao non wala fu ko min dartata so wana sariya o wadde do majjun ko wi'a ona bama ya sartobe ko min beltiki sanne miden darta sariya wadde le majjun miden ko li sariya leedi ndi sanne mine wala fu ko min dartata so na sariya o tacciire no fewiri min totte haqqeji amen sabi deworo andi hono dido golledi ngadirno no min tampino hen sanne
kala ko jiddo famitaade pod fay do be maama min Facebook na Twitter do studio tamani de inaare warti tiagal ko masibe fewtuna kenya larme mali le luma fafa yimbe ton ana kini haajeji mu entafenka ko heba e nande heedi ardibe ton ka yimbe nayon keddi hen soldats goto majji barmobe joyondu nabama ansongo yimbe ton ko liti ngana welabe ko gube gonde ton de kuncali hore ko wonko goto haalde Umar Waygalo kero dembe
alleve ya baati ko wala dum joni be keddi yaade haajiji mabbe joni kay ba wala ton jolda
ni terembe be ngari le nokko wattu joni o
be ngari jodda be ngala ton lamza be koti
bel hon foti keddi le o do bonanda
be nayo wala ful be ngala be tordasi be dido be maaji be kay tordasi be dido be himbe wuro dido fiile dido
won dabaji ko keddi le o do bonana ne
wallahi araaji datiji baati araaji jetti ko wala ko naamni
kube gonde ton de ne hodube golli kambe ne
kay gollaay fay gotu men wala ko kolli to wala ko kolli
honjotoɓe yogaɓe ka kolliti kaddal ardine fewde yimɓe ɗo torroɓe lonjiti yalla calɗi jihaadi ana mbasa heɓude doole haɗa ɗu hono sukaɓe du nattude e mabɓe e wi Jean Hervé Jezegel jokko hoorejo honno international Crippis Group leydi hirnange Afrique ɗo laamu ana hani moƴƴinde projet ngaji dumotoɗe heedi toon ɓama aadi du nantude paale toon fuu wonko haaldi e RFI keɗoɗon ko Mumini Sendebou faccitani en.
Dabareji ko laamu o ani joinde kambar wuddu leydi ndi yo huncande hoore tiɗallaji bangal ndenagu e yiriware tiɗallaji ɗo kabaru yirwinde golleji laamu yo batte iɗi kaali e almusadal kewɗi ɗi projet ngaji ɗi kasingini kañum dum batte ko ere miijo ɗo rafi ndenagu ana hani jababuji kantiɗi heɓe kambar majji miɗo mina eɗe mbawi heɓude dabareji kertaɗi so en tinnike faabude projet ngaji dumoji eɗen kani jaɓɓude dum wirfagol teƴaɓe laamu kañi waɗude kawrital hakkunde yimɓele kumaniɓe waddude kawral hakkunde guɓɓe jarinkoɓe.
Hono wattu kertaɗo noddirteɗo état d'urgence jamiraɗo nde kewɗe ilande torra fewtunano hôtel Radisson Blu ñande noga e lewru novembre 2015 waran timmude ñande noga e jeena lewru mars ndu ka masibe waɗino mayɓe nogayo se ɗiɗon waɓɓe torra waraɓeɓe ittama hen. Dabareji Batu Kawra leydi meɗen an wonda Bamako ɗo baade haala nana e amiri en fuu ana gondi e haaldede fa kollita hakkillaji mumen bawɗi ittudu leydi ndi e ley torraji ɗi hakkillaji ɓeydete e ɗi région ngaji goɗɗi ɗi tongete du so kollite ley hono ɗi laato du tuugorgal hono kaldal ley Batu Kawra leydi ndi fuu kanko Berte Mariatu Makkalu gonɗo e batu o wonko haalde Fatumata Bari kañum e Mumini Sendebou keɗɗon ko Mumini Sendebou e hoore mum faccitani en.
C'est pour écouter.
Ɗum kay fa bamakonkoɓe fuu kettine fa ɓe kokke haala fa ɓe kalanoɓe paamiri tiɗallaji ɗi e hakkille yimɓe Bamako ko woni sababuji ɗi tiɗallaji ko ɗum fuu yalti e hen e hono dawrude ndi ko bamakonkoɓe mbiyata hande ɗum hawrintinte e ko région ji keddiɗi ɗin mbi ley dewtere wootere ngal kawral notorto ley kaldal e wakkati joni on hoorejo leydi ndin hokka ñande wootere tafon ka o holliti wiide nde cakkite lewru ndu ana hani laatade yiidugol kidal wonde yontere joƴingol laamuji hakkundereji tan domano ko yala am kay yo ɓiɓɓe leydi Mali ndi nangira soobey ngal kawrital ka ngal fuɗɗira hokkudirde hakkillaji saabu ngal kawtal yo gotal e sembeji heɓugol dabere.
On keeɓi faama yo Fatumata Bari faccitani en haala ka batu dow tiɗallaji tongiɗi e rende nokkuji finatawa wattu walde fuɗɗi beete hande Bamako ɗo ley balɗe ɗiɗi gollidiɓɓe e golloɓe andinan ko golla e ley heeƴo arano ley rende hono e matade du nokkuji ɗe puɗɗanoɗe duuɓina hikka heeƴo ɗiɗoɓe go du hollititte caggal matagol misidaje ujunaji sappo keesuji du desirɗe hono dewte ko ɓadato ujunaji capanɗe jetti dewtere moƴƴinama kanko Abdourahmane Ben Esaïti o almami miside mawde Tumbutu wonko haaldi e Mamadou Baba Kunta keɗɗana ko faccitana.
C'est pour moi un sentiment de fierté.
Mi dokkuyani ɗum sanne saabe gila hitaande 2012 caggal tiɗalaji ɗi fedde UNESCO huncani hoore kabaru majji hoorejo fedde nde Irina Bokova yeɓaki ɗi fewi wattu goto o hunniki dawrude no almusadaji moƴintingol ngol heɓete noon ɗum ɗum laati so gonga kay min mbawa fewi yettude mo no hanniri so Allah jaɓɓi min jeggitata golleji ko o gollanimi min gaɗɗan bawɗe amen bangal mum.
Nous allons faire de notre mieux, ça, Inch'Allah.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sen garti e kabaruji region ngaji meden keben famata anabado yim anaburi du hono yimbe ujinaje temedi do chapata jeddon windibe le ramede le lamu yoroso be windibe chawrite mere mere le hitande hurnde o golle andama le hurgol anam le bamdo almusaddaji sawrude nyawbe ton. Hono lallalogal coggu mangoro du hitande 2017 nde fuɗɗama handen sigaso golloɓe ɗum fuu moɓodike beete hande nde dabare arandere adanode du ley arande lewru ndu ɗo kañum e ley lewru uttu waroru ndu fabato no ɓeydande coggu mangoro Mali Dawla ley leyɗe tubakoɓe ɗe fade awgal buram luwadde hono awobe tombe fu ngaddi hono batu kenya fa pamra le batu o be kolliti hono wendu tibo wondu tondu awataake fa balde chapande nay yalla janjere mudun ana beedo kala motabaki ko hawra hen ko fu jukketo ko badato ujinaji didi horogol gadangol banama batte hono hirso dakiji e chunchunka waddani yimbe didon nangede kenye lugaji di yo gendarme en ton puduno nyande jeddilewru mars yabbindu sikitaabe didon nanga be ka kolitaama sariya yo do kaddude dido kabaru jahande kede heda dafa hande yotore ma ne yeso den tawde jango